DutchMsafi.com
Pamoja Record
Wisa Dansa
How easy And all them chisom on funny
I want to get away
We man boy fizzy We boy fizzy Man boy fizzy
Duke beat
And I let you fizzy Can you find you
fizzy
Can you let it
fizzy
Can you find you
fizzy
Bless my bumba kiro safi Ulijua tachunda lakini wapi Sio vigia bulwa nishiki shati Ulijua tafeli so kweli ya dokea Imaneno mtasema minapuza mkiongea Inabidi mpendeze mungu wa aki Hiku msema mtubwa na mungu wa bendi
Fezea nifanyia
Fezea
Ya
Fezea
Taniletea
Fezea Yani he, voncho esha ukajua tarosti Yani virus komda ote kwenye punchi Ama diko diko napigiwa gambi sosia Yani shed yani kirenga gasinkosi Mina sema we mchongo mchongo afezea Haki kucholesha kiukweli kakuzoea Mina sema ki mchongo mchongo afezea Kikucholesha weda na kakuzoea Mina sema kwe mani uwe na moyo kwe mani Kwe mani uwe na moyo kwe mani Nasema kwe mani Yani Awapendi We kukuona kila siku na vengi We awapendi Kukuona kila siku na vengi Mina sema bara Wakikona na geri feng Nasema msara Utasikia wake Kita ukiwa na visent Kita kila mtu atasema rake Kita
We mambo ya fizia
We kweli fizia Mambo ya fizia Analeta fizia Matie Sema manshida zipo Ukipata ukikwa ma Wekwe difenze yang Osiku na mchana mama Herang ya pipi Ukipata kwa ngama Kwenye riziki Apako sila wama Sema ma Hika mauna tasema Nina sema kama unatako Mijamani kama unatasema tena Tena Kama unatasema tena Fendea Yani somtaji Hata ukiongea Mungu ndo mpaji Hata wambea Kile taufisadi Yani wataongea Uwe Taranana Yani Uwe roro Robi Ani kiwa nani ya pamoja nyengi Robi Ani salimi edu kyojo wa Wisa Dansa Wapido ni kiwango Waze wa siso rekodi sauti ya bigi Yani ne Yani Duke Awe sucha boy Isauti ya machara mwana Achando steka Robi Ji
Where don't you want to go?